abadde agenda mwemansa mu linnya ku bureki. Waliyo omutemu ajjasa bye mwegendereze, asitudde ne kapunga ate mukyala erijjudde obuyembe bwa googo bwamyuka. Bwe mubuuzizza ogendako wa maama, anzisaimundeka ngenda mmaasa bikogwa byange. Amanya ye nakawuka pulosi, muwala wa sentaana ate nalukusi yennyina. Miyembe gya googwa tambula agimasa, bwe yatandika dde omanyi twanyumiza bingi nnyo. Yangambye teyebakasula akologo, atambuza bigere okuva 75. Emiyembe gye giriko akalambe WW ogulirawo ofiira. Kale nakawuka ne kapulyewu yajja, mwabalondalonda kye mbasaba mwekugire. Yolonda bishiko n'ensi eyafedda, n'emiyembe gyolonda tomanyi oba gyavunda. Olibo kyalonda ggwe kkubo bw'otyo, gyoligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke. Mulengeddeko ne kapulyewu yajja, n'emiyembe gy'ebigogwawo ogulirawo ofiira. WW mama, amakulu gakyo nti woliirawo ofiira. WW mama, amakulu gakyo nti woliirawo ofiira. Nze kasita abalumirwa mbagambye, twanyumisa bingi nnyo ne nakawuka kwatirira. Nga bulijjo waluka ganja kukola bwe ntyo, abantu b'ennumirwa sibalinda kwekoona. Abo boolondalonda bigogwera bitta, n'abakulondalonda tomanyi gye baayitira. Nakawuka yangambye kyakoze Buganda, kyakoze Zaire ne Mubeeru ye kansa. Omanyi bba Beeru ku bibala ebyo byabawunza nnyo asinga n'ebibya Kigule. Gw'alina omuyembe mu lusuku wattu, noga kugwe uweke gye nakawuka misi nnyo. Gw'olaba mbona okutali avunaana, ng'ojja olonda naye ebigogwa tobyebalama. Nakawuka yennyumiriza ebifo bye mwabe nnyo, gy'asuula emiyembe nga beeyanza. Asinga kumansa mbirabo ng'ebyo mu bifo eby'amasanyu ku myalo gy'ewammwe. Kale nno bw'olaba omupya Katundu, omwegenderezanga nnyo nakawuka mwasibuka. Basenguka ewaka bannamwandu abayonjo, boolekera ebizinga watali abalyolyoma. Bajja bamyufu kulangi maama, olonda gwa nakawuka omuyembe weeriire. Olondalonda bikiikwe n'ensi eyafedda, abo boolondalonda tomanyi gye baayitira. Olibo kyalonda amakubo bw'otyo, gy'oligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke. Emiyembe gye giriko akalambe, WW ogulirawo ofiira. WW mama, amakulu gakyo nti woliirawo ofiira. WW mama, amakulu gakyo nti woliirawo ofiira.
Ladies and gentlemen, this DJ Eric Cole in the mix.
Ebigogwa by'emiyembe gya nakawuka baabuwe, yoyo munno gw'ofunye nga tomanyi yalwala dda. Omwami n'omukyala mu maka amalungi, mwekuuma emiyembe gye mulonda gy'avunda. Olondalonda biki omwami nedda nedda, ne maama abakulondalonda tomanyi gye baayitira. Muveemu emyoyo emirumu nammwe, n'enjogera enkopi mbuwe nkwasiza wendiira. Omuntu gw'osisinkanye olumulowooza, n'omukwana nakkiriza okite weebuuza. Tiwayitikidde okunze bw'atyo, eteekwa kuba nkola y'obwongo tukutakkulule. Okujjako nga gye wayitira eyo, naawe weemanyi wasibayo ebitanywera. Kasita ne munno gw'ofunye ali bw'atyo, WW w'ofunidde weeriire. Buli kyaddi maama ne tuva mmiranga, singa kibadde wamu naaliraze eruyeeri. Tusiba bikutuka tulabye woowe, twepanga nakawuka bw'atukangulula. Kale nakawuka ne kapulyewu yajja, n'emiyembe gy'ebigogwawo ogulirawo ofiira. WW mama, amaze abalungi n'ababi walayiri toto. Olibo kyalonda ggwe kkubo bw'otyo, eyo gy'oligwira ku nakawuka ne kapulyakwetikke. WW mama, nkiddamu nti w'ogulirawo ofiira. WW mama, amakulu gakyo nti w'olirawo ofiira. echiye uwe kache chiye ane wange echigude munsi chane myokuloja echiye uwe kache chiye ane wange baba chala banyiride kwanza bagaseko butasumbu wakwana oyo gokwanye tewali kugana woliye koma wonti ampitiride banyiride nyo buli omwasobedde emiyembe gyanakawuka nagiwona yani oli mukazi ali awazunga n'obuzunzi gwe muyembe gwa nakawuka w'ogulira w'ofiira alina efujja eryakabi omuduyi ne mumasomero asawuse y'emiyembe tweriire abaana b'amasomero abato mu myaka obasanga mu disiko n'embiramu by'omwenge babuuka geeti obufu obufyabu bayize n'okwetunda ensi ye yafuukuuse ateesa n'eggeti kifo okumuwa enjawulo atuuka n'okumubuuza nti kitemwagenze ne bwaba muzadde sente giveeko ebya mwana wa gundi tomubuulira ng'alya nsaba abayizi musaasire abazadde ababaweerera ne beeresa sukaali n'ezenva lwaki bambi mubazzammiranga nga mubaleka mbulumya okubanga abatazaala olondalonda bikiikwe n'ensi eyafedda abo b'olondalonda tomanyi gye bayitira oliba olonderera amakubo bw'otyo gy'oligwira ku nnakawuka n'ekkapu ya bwetikke mulengeddeko n'ekkapu y'ewuuyajja amansi emiyembe w'ogulira w'ofiira www mama amakulu gakyo nti w'olira w'ofiira www mama amakulu gakyo nti w'olira w'ofiira janyenyone wabula watuyamba ng'ate y'omutemu atulumbye yeekaalisa alina ebitala n'amafumu ebiriko omusaayi nga ke kabonero akalaga omusiwo kyokka tulabye ng'abatonde nakawuka okutulesa obulamu kyusamu kiki oyagala atukuwa otuviire oleme kutwesibako ng'abalina bye bakubba ne bwe tuneegayirira amaluso tuggwa nakawuka ali ku katala yaz'ensi kujangaaza kati nkugyawo enkuba omulanga bw'ofuna kyana kino w'osibye totaggula wajja ddika nkuba omulanga bw'ofuna kyana kino w'ofunye totaggulula wajja ddika nkuba omulanga bw'ofuna kyana kino w'osibye totaggulula mwabalonda kkubo temuddira ebyo ekkubo lyanyumanga nga luli nakawuka tannajja n'omwenge ogwo ogususe nedda tamiro likozesa kyono jisa maamikya abafumba batudde obulungi asiika obulamu buli omu ku munnanyweze mikwano gyange abasoma mbagambye mwewale disiko n'ebirabu by'omwenge twekuume tuleme okufaanana eyo sodoma ne gomola ebyaliyo mbasibudde www mama amaze abalungi n'ababiwala ebitoto www mama abaze abamyufu n'abalugwala
Remember where you got it from. www.djericom.com
Olibira kuna kawuka ne kapu ya kwetike Olukaganga bulijjo nja kola bwentyo Abantu benyumirwa sibalinda kwekona Ati mbasibudde.